baddest. Select a Beanie 254.
Kama bahari nazama Acha ya nipige Nimesha kwa mapenzi la huyu mvulana Sijui nifanye
Selecto baby
Shangaza Tamu sweet mina kolea Unaniliwaza Jinsi mambo unavonipea Na jinsi tamu inavoingia Ni kama keki ya vanilla Na nikwambie jinsi najisikia Nikiigosa Italia Na jinsi tamu inavoingia Ni kama keke ya vanilla Na ni kwambie jinsi na jisikia Nikikosa nitalia Oh baby tena
Nataka kidogo Nipe tena
Nipe yote
Nataka kidogo Nipe tena
Yote yote
Nataka kidogo Nipe tena
Nipe yote
Nataka kidogo Nipe tena
Yote
yote The music you want to hear You're listening to Radio
Selecto Baby
Ah, inamana Umenishika taiti Umenibana unanifanya Wako sifururuti Unapo nimaliza Kwa sauti yako ukinita Yani kama diva Cinderella señorita Penzi letu limenona Nani kama wewe Kama keki ya vanilla Na nikwambie jinsi najisikia Nikikosa nitalia Oh baby tena
Nataka kidogo Nipe tena
Nipe yote
Nataka kidogo Nipe tena
Yote yote
Nataka kidogo
Yo.
Nipe tena
Nipe yote
Nataka kidogo
Sisi tuparada Naipeleka hivi na hivo Kitu speedy na simple, hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo
Selecto baby
Hivi na hivo, hivi Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo
Beach Radio
Nina vitu mbili na dai tuongele Tangu bei pande sijali gade Nina shida zangu usini ongeze Pambana tukivyako aki niondoke Dishi sio yako ushanza amen Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan Tukibai mambu wakni na surwa ya ten Zahini nyama kilo imekwa kaye Wizi miupita nao
Hivi na hivo
Chini kienda hivi
Nasima inudi hivo
Figa Coca-Cola
Nebeba ziko
Katoto karembo Chizi tuparada Naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple Hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo Naipeleka hivi na hivo
Fala me cam na me suba na na chegue aqui Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Chegue fala me cam na me suba na na chegue aqui Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na kinini Kidurudu Cam na kinini Kibukudukum Cam na kinini Kishish
The music you want to hear. You're listening to Bass Radio.
Fala me cam na me suba na na chegue aqui Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Chegue fala me cam na me suba na na chegue aqui Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Super ya mambaru me cam na me ja Ani cam na kinini kidurudu Cam na kinini kibukudukum Kam na kinini ki shh ki ha ha Ali kam na kinini ki durudu Kam na kinini ki bukudu Kam na kinini ki shh ki ha ha Na imeja Ki bukudu my guy He's a toy Siwa urush na mina jienjoy Tuluwa boombrush HK ya Michael Urukli na missy boys Sina jongo, sina form, sina cheddar Bila mbecha still machaji walichuna Ngeusi una mattress kwako, sema form Munga, mjinga, niko zone Pass curfew, magiza, niko biz Shmaditing alikujia magizgiz I'm sorry ili dim
I'm sorry, the medim. I'm sorry, Lidim. I'm sorry, medim. I'm sorry, I.
Subaru na kam na mambaru ame
select a baby.
Ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachua mne mepong. Digitali jabakali shikisha na doi. Maisha poch na magombe wapale nkana nkoch. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za maguochi. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime liet zime moch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Maybe tukudiokore na tukufanyage passion. Boom boom. Yeah 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 yeah.
Boom. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Mama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama cheza chini. Cheza chini mama cheza chini. Kwa chini, umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Okay.
Chini kwa chini.
Ebu kata, tabei ya afko. So one drink, I'm movies a afro. Na leo itabamba matangu ipatko. Kama una plans badai, mini ko free. Ni cookies una die, mini ko free. Na uko fresh, kidole cha gumba. Playlist fresh from Kenya to Rumba. Tuna kill time, kasa kume fly. Na ume stand, kange baza warasi. Yani vile konkodi kwa mat. Beba, yani vile odijo kwa class. Lakini cheza down, leo ina go down.
Chini kwa chini. Umesimama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama cheza chini. Cheza chini mama cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama lakini cheza chini.
Una na na I'm so here boy.
Cheza chini mama. I'm so here
yeah. Baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino, baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino.
Napendo na kyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha wacheze kamari. Baby usiseme
no.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukipika kejani. Chuna majani. Changu ni chako choko pedali. You are my honey. Yeah yeah.
Cheza kambumu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga.
Baby cheza, kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza, sigino.
Nipe sigino.
Tamu kama embe toto. Nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeni kubali. Taratibu bwana mkunaji.
Leona
shiki kini kiminaji. Joni ongeze.
Select a baby.
Silekeze. Na uliza niongeze. Ikamato silekeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama unaitaka ikamate yo.
Mwiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka. Ikamate mpaka ina ina.
Dilo na check on a marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Joni ongeze.
Ikamate usilekeze.
you want to hear. Base Radio.
Nenda sasa dunia nzima vile mgenge anaandika ukurasa za history bana na maaction na kila
selector bay
nafanya naze matwezi ishi na usanii daily kwa prove wrong tunaongeza vitambi utasimamishaje kifaru kwa full speed mbele itakuta na kila kitu fungua pazia wewe bora ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja wacha watangulie waende joko kwanza waanze na moto kisha watoe jasho brother kijelimo jo unaanza kuwakaribia ona sasa vile unawapita ukiwa smilia finish line iko karibu imekaribia moyo inadunda taratibu inakimbia hiyo ndoto yako na ndoto yangu mimi naishi kwa hivyo imba karibia celebrate na meme kuna kazi kadhaa wanara bala
to baby.
Selector
Bay
nyang'anie tena wakichocha bibi nishikilie 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 dema wakipiga jongo ning'ang'anie tena wakichocha bibi nishikilie nishikilie Sweet is by you
The music you want to hear. You're listening to Base Radio. Base Radio.
Make it again, you come a pilot. A chini, the sugar tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ever for me, my mama. Nyanganye tena. Waki chocha bibi, shikilie dema. Waki big and jungle, nyanganye. Ning'ang'anie tena wakichocha baby nishikilie bema
Pony boss, anaye boy got the game lock
Kama soje pushime kisita mkla Kisa mosa ni kama nzi yako Ayi kwenye kishash kwa bash
Base Radio